Asa trap tagi pinata ko cash. Ara cancela sila.
Esto qué es, baby.
Little boy, first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah, kuna simba, kuna yanga. Uyuko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyingu, bongela dada. We, social media, inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usemajua familia. Oh, social media, sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kukusipia unanipangia. Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaiye tango.
She like to smoke, I tell her go low. She ask how low.
Does your mama know? Does your papa know?
Hey, does your papa know?
She like to dance, she like to smoke. I tell you go low. You ask how low. Does your mama know? Does your papa know?
Hey, does your papa know?
In the social media, I live a familia. Kiss on the new material. I tap on the major familia.
Oh, habibi, habibi. Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaiye tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo. We'll pull.